tasi. Nei whalere mai ai ha polokalama whikau ake moe AIDS, pe koe whahinga maha ki koe iloa whakatonga ko ATC. Hange ko tau lau iloa ko toa pe ki ai, koe taha whoki e ni ha whahinga maha ki whoou, ko kei tau si ipe tau ilo i pe a moe tau whanongo ki ai. Pe ko lahi whoki a ngahi lau lea whikau ake moe ngahi palopalema o tau whihanga ngai moia, tupu me mawhola wawe a whahinga maha ki koe ni. Koe pōta anoa koe ni nai whai he televisione, nai whaka eke eke aha ni ihi. Koe toko taha, koe toko tā. Tare kita e potu ngāwa ATC o kala ni, kau whai whi kau, moe toko taha Pasifiki, koe me mipa o Tala City, o kau o tu motu Pasifiki ki he whahinga mahaki, koe ATC. Na hā mahi no mai he polo kala mani, e mātua ki whahinga tā ake loto taha e kau takini. Pe koe hānai ha mea lelei taha e lawa ke tau ngāu e whakataha ai, ki hāno malu, mono whakamafola e ilo koe ni ki ho tau kakai, mi he whaahinga maha ki whainga taa peheni. Na hā mahi no mai he whakamatala a e toko taha Pasifiki, a ngahi palaparema ku whihanga hangai moia i he whenga ke whakamafola e ilo ki he maha koe ni. O hange, o kuikai ke tau manako ke tala noa i whakahanga tonu, iha ha oha onga oha kakai toko lahi. Tupu mihi e tau fi whaka apa apa aki he tau ngahi ulunganga whaka whonua. Kai tau te fito ki he ngahi mea whekau aki pe a moe maha ki pehen. Ua, whaingata ake tāri e ngahi se asi, ko uhi ko ne whepaki pe a moe whakamatala whakatohi tapu. Ma nai haa mahino me he lau a kau whai whekau na e whaka eke eke i he pōtala noa na e whai i he televisione. Ai kehe kehe, ai nau ngahi whaka uhi ngā, pea moe whaka ki kihi pē o kututonu ke whaka nofo, hataha ko e whai whekau, lorotonga ko hataha whaka whaafine, pea tū ia o kutonu pē, ai no nofo, whaka mari ai tangata mai tangata. Neonga ngahi palopalema ko e ni kātoa, ko e mea o kutau taha ai mo ki tau tolu kotoa pē, uruaki koe whahinga maha ki eni o ku kovi mo whaka ilifia. Pe aku mate ai e kakai tō lahi. Te ege ai ke maa uhana whahinga whai tō. O ku whaka utu tō lahi ne mawhola e ngahi whanua ko tō pe o maamani. Pe pehe pe whok manu silani. Pe aku whakapapau i whoki koe tō lahi o ki nau tō nau mo ua he maha ki. Koe kakai tangata o ku nau whawhawhine. O nau whea waki whakatangata pe. Pe hakorewa ki ai aki nao tolu, un nao whakatou no nofo whakatangata pe toi alpe mo i kakai whiwhine ke heke. Koe kakai o kumau ki nao tolu e ngahi whaito o kona, pe au nao ngāwe ake a huhu kālawa a ngahi whaito o kona o hange koe cocaine mo heroin. Koe mea o kukowi lahi ai he unau wha ngāwe ake a whuihui tatau pe ki he toko ua pe toko toi toko lahi ane. O lawa rewa ke mafola e maha ki i he toto unofo i he loto hui, i he huhu koe kua whai. O ku tokolahi foki e kakai kua mao ki nao tolu e he funky i virus koe o ku ne whakatupu ai AIDS. Ka o ku te egei ke nao puke. Koe whahinga kakai eni o ku whakatupu tā makiange, he ku nao ngari mo uirerei pe, pe ku nao alutau a tāena pe, pe ka o ku lawa ke nao whakamafola e mahaki. Koe mea mahu inga taha te tau lawa o whai, uruaki ko he whakaehi ehi. Whahinga whakaehi ehi ko toa pe, i oku te whetau laki ai mo whahinga maha ki pehen. Ai ea koe taha e mea, oku pau ange, koe nofo anga maa, pe koe nofo e toko taha koe ia, ta e alu moha tangata pe whiwhine kehe. Pe koho no nofo pe moha toko taha kua mo mari, pe koe toko taha aku mo nofo, whaka mari, o toko taha pe o ikaito e alu ke taha ke. Ua, o ki nao tolu, nao mo ua, i he whaahinga alu alu pe hange koe mea o tau ui pā o si i whakatonga koe kaulare kini. O ku nao alu alu ta e ngāo ea ki hangahi whonga malu i ke whaha hawhaki mo rehi rehi i ake a e nao mo ui. Koe whaahinga pe he ni o fie mau au bito ke nao mātou aki whakau kau pe a mo whekumi ha tokoni malu i maa nao tolu. Ai e lawa ke ke mau e whahinga tokoni koe ni me he taha o ngahi office e society koe ki he AIDS. O geaiho nau office te fito o tu uia i he whare mahaki. o kalani. Tolu, o kumaha inga foki, ke whakakau ai maha koe ni i he pōtala noa, mohono whakaukau i, e kau take o ngahi community, ka uma a ngahi community whakasiasi. Koe uhiki koe whifu siaki mo e whakakikihi ku lotonga hoko, i he loto i siasi, kai tao mia ka vei ngā koe whenga ke malu i a kakai me he whaingata a koen. O amua e ngālo, koe tōtaha o kupuke i he AIDS, o kufie mao ke ofai, ka aku ikai ke tau whihia. O nau whie mao toko ni lahi au pito, me he nau family mo e kāinga, o nau ngahi ofa anga, ka umaha nau ngahi mao anga toko ni whakalau maalie. O te egiai ha taha kupuke he mahakin e toi mo ui me iai. Kono whai ke ke he pe, o mo ui fuolo ange en ih, kai kamata wawe ange en ih, ke nau, pia nau mate ai. O nau mau taimi lahi ki whakarerei, e nau ngahi whaingata ia, mo ianga e nau tunga mo ui, whasosi are, mo whakalau maare e foki. Ko ia o kufu mātua ki mahu inga ke tau whetokoni aki, i whenga ke rei rehi, mo whakaihi e hi, ai mafola ato e mahaki koe ni, he e ku whakairifia, a ene mawhola pe mo whakautut ke toko laheang e kakai una umo ua ke ai. Hono ko tau whātoka ngā, koe mea whikau ak pe mo cancer o e huhu e kakai whiwhine. Ulotonga whai he taimina hanga au e whakatotolo lahi ke he maha ki koe ni, a pe tahai ni ha whai ngā cancer o ku lahi tahai e mo ua a kakai whiwhine he whonuan, pe toi toko lahi whoku pe mo mate mei ai. O i nāu tōlu ufa a whakatu u tā maki ange, ko i kakai whiwhine u nāu wha anofu fuoloa, tā e alu ke nāu toke tā. Ko i whaenga kensain, e ku whaenga fuataha no iloi, e uke lāma pe o tāla o ka oku iaiha ki ifo i lāma pe ngungu o ke whakatoka ngā iho huhu. O ku lāwa e whiwhine ko tōa pe ke ne tāla iha ane waka i pe e ia ia te ia pe. Pe aku iaiha ki mea pehe pe i kai. Ka paute ke whakatoka ngā iha mea pehe, o tonu rewa ki ke whakahāke ho toke tā ke ne siwi koe, pe tēne āwe atu koe ki ha toke tā specialist ke ne whakapapau, pe koha cancer pe ikai. Kalawa ke whaito, o ke si, teki ke mafola, pe aku whaalawa ke more au pito, o ikai ke to iaha noanga. Koe palopalema u tau whihanga hangai moie, a tau te whita ki tau toluko, e tau whaairi fia, moi mana wahena a to o hoto huhu. Pea tau tomu a whenga ke fotofota, whakatonga ke more ai, pea ka osia mahi nae ono pe tau e taha o te eki ai, pe tau toki whakaukau ke awe ki he toke tā, mea pangohe ku lahi, ene whaato o mui, ku o mafola, pea tukua ki ai e kau toke tā. Koe whakapotopoto taha ke ke kore ke siwi, hohuhu e ho o toke tā tu o taha pe tu o ua nai he tā. Kore ki ho o toke tā ke ne siwi koe, pea tene whaia i he loto fie fie mo on. Ko e whatokanga, hono tolu, ko hono whakamanatu atu ai pek he kaiwhiwhine ai siwi o e cancer o e cervix, pe ko e huanga ki he halanga tama, he ko e tahaini ha whaenga maha ki foki, o ku whaingo fua ke iloi, pe whaingo fua ke whaito o ka oku iloi o ke si. Ka au kwha tō mui mau pē hono āwe ki he toke tātu me he tau wha hinga ta e tokanga pē a tau tōru. Wi ai hawe whine tonga ku o siako, ke ne whai e wha hinga whitu u tāko e ni mo tau ka hou eik whine, pē ke nau lawa ke nau whai ai hau nau pōtala noa mo wha hinu hino ke te nau tōru, ai me au lawa ke ne tāla pē e ku iai hawa hinga mea pehene. O ku lawa ke āwe koe ki he toke tā ke siwi, tu o taha pe tu o ua he tau, pe tene whahai ka te koe pe uke muile lei pe pe i kai. Mana tui ko ngahi whaenga maare koe ni, ko whenga pe ke hawhaki ho mo ui, me ngahi maha ki whaka lilifu koe ni.